futhi lobo akwanti ngiyomthola nini umaqondana mina wokuye wangiphinda futhi lobo akwanti ngiyomthola nini umaqondana mina sebemthathile nalobe sengithembele kuye kanti ngiyomthola nini umaqonda uphinde wangishiya nalobe sengithembele kuye kanti ngiyomthola nini umaqonda wongiyomthola nini owami mina umaqonda wongiyomthola nini wongiyomthola nini owami mina umaqonda wongiyomthola nini ngabe batholakalaphi abakwazi ukubekezela ngabe batholakalaphi abanothando lweqiniso ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke wongisizene ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze wongisizene ningibhekise umuntu omuhle onothando lweqini wongisizene ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze wongisizene ningibhekise umuntu omuhle onothando lweqini
I'm